batira ebyana byayo matumbi nange siri bwene amyecho kuwambatira buli kilo ngendo kuwemeja banange alumwafe walai ngendo kwagala okutusesulwalidda kibalume kibalume abalala tebansanyusa tebankolera Kasiza teriyo musajja gwe wabobongo abawala bemanyi obulungi kumu baleta bistore byabwe baba nonya kulumya naye nagene nkabatema nti omulungi yazalwa omu sibalaba wera siribalaba bo
Joyce yange mama awadiyo bulungi ojetise
my God.
Banteke mbavumbuzi, bandike miwandiko, musome komu byafayo, ngea mbulo mulungi kala. Esi alie kukwese weyo, abaseze wamwe bagwayo, lobo kugambye bagwayo. Bandi badaga kabina bakalogada Boku gambye bakwayo Bandi kuloze biso vye matira mama Nalonda kwende mala Okuvale na kufuna si chazunga Oh, oh, oh
Yegwe solution
Oh, oh, oh
I love you for a reason
Yegwe solution Kuwanga otuwa Jipimira mugwendo Mamba bakodo balavu Bapima mubutoti Nyeze mponya kakodo galavu Aga jipimira mugwendo Mame bikodo vyalavu Bipima mubutoti Mponya bakodo balavu Aba jipimira mugwendo